madaxweynayaasha dalalka Tanzania iyo Kenya ayaa isla gartay in ay dedejiyaan dhismaha dhuunta gaaska dabiiciga ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo ganacsiga isla markaana hoos loogu dhigo qiimaha tamarta ee labada dal. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A-da Charles Kombe, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
arrinkan ayaa lagu go'aamiyey wadaxaajood wada jira oo isniintii ka dhacay magaalada Dar es Salaam, kaasoo ay horkacayeen madaxweynaha Tanzania Samia Hassan iyo madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqasho laba maalmood halkaasi ku joogay. Sannadkii hore Samia waa madaxweynaha Tanzania iyo madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta ayaa heshiis ku kala saxeexday magaalada Nairobi si ay u bilaabaan inay ka shaqeeyaan mashruuca dhuunta gaasta, balse dhismaha rasmiga ayaan weli bilaabmin. Labada dal ayaa guud ahaan leh xidhiir wanaagsan oo siyaasad iyo ganacsi ah, balse xilliyada qaar hirdan ganacsi ayaa dhexmara. Dalka Tanzania ayaa sannadkii 2020 kusoo rogay cashuur 425 waxyaabaha macmacaanka ah ee laga soo dejiyey dalka Kenya, iyagoo sheegay in dalku isticmaalo waxyaabaha la soo dejiyey bilaa sonkorta ay warshaduhu ay sameeyaan si loo soo saaro. Muran kale ayaa ah in Kenya ay xayirtay gaadiidka dalxiiska ee Tanzania inay galaan beerta Masai Mara, iyagoo oo ku dooday in Tanzania ay xayirtay howlwadeennada Kenyatiga ah inay galaan beerta dalxiiska ee Serengeti. Kala duwanaanshahaasi ayaa la xalliyey markii madaxweynaha Tanzania ay booqatay magaalada Nairobi sannadkii hore si ay kulan ula yeelato madaxweyne Kenyatta. waxaana jiray 86 caqabadood oo dhinaca ganacsiga oo la ogaaday xilligaasi inay dhex yaalaan Tanzania iyo Kenya, sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania. 40 ka mid ah kuwaasi oo aan ahayn kuwa ay haysato caqabada dhinaca tacriifada ayaana la xalliyey. Wasiirada ganacsiga iyo maalgashiga ayaana loo xil saaray inay ka shaqeeyaan xalinta 14 harsana, sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa isagoo arrintan ka hadlay yidhi,
"We will now expedite the gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa and
waanu dadajin doonaa dhuunta gaasta ee ka imanaysa Dar es Salaam isla markaana tegaysa Mombasa, aakhirkana tegi doonta Nairobi. Markaa waynu isticmaali karnaa khayraadka aynu ku haysano gobolka si hoos loogu dhigo tacriifada tamarta ee warshadaha iyo ganacsiga iyo gudahaba." mashruuca dhuumaha gaasta dabiiciga ayaa mari doona ilaa iyo 600 kilomitir oo u dhexeeya Dar es Salaam iyo Mombasa, mana jiro wakhti la sheegay oo uu ku dhammaanayo.